Ezinye izinto empilweni ngeke uzunderstande. Mini dusting ngeke ngilandelele. Noma ungaphathi trillion impilo ngeke ibe perfect. Kasi la mali ngangithandi mhlambe bazongithanda pheshe.
Kanakuse mhlabeni intwana yami ithi ziyaqhala. Ngeke ngiki dust imali ngizoyinikeza umama. Hlonipha umuntu omdala ukuhlakanipha kokuqala. Tryna spend more time with my kids than be a better father.
Glamalanga impilo ayisenabhekela. Nabantu abasena nembeza. Bathuthola imali ipoko manje useyadelela. He said he got nothing to lose, uphilis whatever. Lay race as a spring ting. Thola imali ngikhiphe izinto zami ku-wishlist. Kusasa i-testa kabi prilly. Ngiphatha impilo ayina Mr. Fixie. Josi njengehlathi everyday sazingela. Kwabanye bethi impilo ayina December. Ezinye izinto empilweni ngeke uzunderstande. Mini dusting ngeke ngilandelele. Noma ungaphathi trillion impilo ngeke ibe perfect. Kasi la mali ngangithandi mhlambe bazongithanda pheshe.
Kanakuse mhlabeni intwana yami ithi ziyaqhala. Ngeke ngiki dust imali ngizoyinikeza umama. Hlonipha umuntu omdala ukuhlakanipha kokuqala. Tryna spend more time with my kids than be a better father.
I grew from the ghetto ngelo sengana hello. Kade ngitshalile kaze ngizosibona nini ithelo. Langkhona namhlanje bengisafuna ukubonga usenzo. Emhlabeni ababheka inhliziyo bakujaja ngezenzo. Ngale hubo ngigijimisela miphupho. Angipheli moya noma kungakashintshi lutho. Mina I receive ukuthi makanginike ibusiso. Phinde ngibonge abazali bami for imfundiso. Nandote kaba pege we. Yazi ukuthi ilingo nazo sigcwele indle. Ngabheka ukuthi social media team la umameneme. Bangakuthanda namhlanje kusasa bavuke bakhanze. Ezinye izinto empilweni ngeke uzunderstande. Mini dusting ngeke ngilandelele. Noma ungaphathi trillion impilo ngeke ibe perfect. Kasi la mali ngangithandi mhlambe bazongithanda pheshe.
Kanakuse mhlabeni intwana yami ithi ziyaqhala. Ngeke ngiki dust imali ngizoyinikeza umama. Hlonipha umuntu omdala ukuhlakanipha kokuqala. Tryna spend more time with my kids than be a better father.